Unotubula onyawa zinisizo chubula ngepa mwini mbisi bagala chupi itumalamle Utumele mte pasingi na spagara Tentu sefana nasulu kutasi kujalele kukaspia Kwenzile mtapati kwa chanda mandava Satuli sabosa Satuli sabosa kwa na wampanga Nungfana wa SFP Aifumi nzisa za chila sefila makogata Ikuna mwabati kono ikusa giti mwaya Kujuska tezunani mfuka kombu Fawa makebe mambi Skinu mfuka chute kuzga chile Ukesku mfuka chove Solo solo wa sasuja zamlu mbezimba Uspesu mfuka mkulu Leo mfuka mchikulu Kisi mfuka kambule msinya Fila mfuka chule mchizinu Pelu mfuka biele machanzinu Saki mfuka tumenda Utumzani mfuka zulu Kamchuyu mfuka nambeko Wasabisa machunji nisko Ibiso hii mfuka nekale Nchani fila ntobego mchula Kulu mwagonke kukuhi Mkulume kujeka mwakuja basi kulume ni zache ne kota pinu za kupuka necheru Mkulumo zonu ze mkulu wa yene nelema za ukwa kumde Tempe tofeta zeche guze kiti mize mato Ushomi ni kunza lema nweni wakoshe manu uche yedo kukwana sekuzo mafota kufanyi Mfotela kufaleko na batulo pinu na fotela kufaleko ni kuliga nile ika Hii musa chelse ndo mbilenge na kandu kube hende kanda Iyo kukwa to baitala hukwa mtati ya kutumbuli ya pesa makala Ndo mbaipapa hanga ya uya nesile tanyi Atufanwa zinzizizwa na Kubia zaa zinzizwa mawazi kwenye machaka na zakati Singa seto mzibuta pasi nonje nusuge Paso finish na Mwetoka anukuna mkise mbangwe Ama zinzizwa kalo ngasilo Nela kisi mnyami zilo anili mnyami shangani Chetu kalo mfuga tule tembe Ama zuchika sebe chigilu mekringendo Tawapele sato isati kulumwe kamuke ngamatae Fetu feku pesu kwa mbabe ifuni kuma zaka Uzi mba ate sale gote Usbo usebe chigilu mfuga kumwa zimba chabati Kubonga la sinisa wapo wanga sisi sinyama waba mzonda wa mkobo zo kanda kweli skupa Kublani mtakacha kufuwa kanyi Kubono kala azo kwa mbusina wa tukate mwasacha ni msewe zoka wata juundi ya nyege Kulpa ni kwa kanyi Kubo matana kiswea kika lene vela kana choko leo kutama ngewe gola kube zuli Tojana za mnisha le ndo bao zibai tulaba ni sinyo chola welisa Kubo mnolo aneka Kubo piti kata kwenfano kata ngapoja la dumasa makente na Kurashi kwa mtumpu Kubeskupe kolu matise kukabuye necho Tumtaka tisinyana ya kolapo kalu mbasesha Siko hondi mfuka nda Kubo slap slap salendo mbacha iko maanga ya tunu Mapunga no kolu buyelande isini wanyo Kumuza mwishu mfuka mtimkule manda Pachafuswa hii mkoku sitela ngetaka mingi sitela ngeipale matule nga mtaka Mbasa kui wa kole kuili ngutufolo kia kwasa Kwa sabiru mwaku wase mapulete ya kwasa Kwa sabiru mwaku wase ikuwe Mwakata makulu zoote na bango wanda nga baku balewe Wita mbasa matutu simlindi ili mkuzi Kuba gazi mwuku mchanga nko muna yenga nga nko mfuga lo kujo na matoto Kuba gazi sewa kusikila sili nilo nyaka saa safa makala sinu zilo Itabizela mwapo isangu wapo nzoluini itala veli itala lboli na titi Ina umtu wende la kutu si hoto malala mnyanga asa lalu kwa imba na kupala besi izo anjenga laba seka kanya laba seka rima Itikumula mchanga tizi hapu palezo kwa mangukwa iku mpungo songa finome silo hii Itufano wazoni na jenga lo na iu ini Na mazu mfuga swati kuhichi nisipale zetu la belu Mzu ulano kapasa mazuwana mabile lopu ya gali nyalogo Niliseka eli nyesi ntabi Fano zu mfuga mpunga zuwanu Kupo stombe zikamali ya zimisha basi misha yanga zamburu lo mtende lo chakusu mjale mwenye takusami Mzu ulo ama tonga ya shiani tawa mzu kwa pambu bongo lo zabi ele mungo with empty pets no meat at all Mzu ligi sika zaseme kati Siapa wangu mfuga mpunga siku mma Kupo spa mfuga mpuhise manda Nganga tunga manzo kia atakia bugi nga chele Mfuka kache kache mpami alumelo jenge sabat Mbuna hatu mfuwa chanda manda mfuwa hatu mtumma Zabila usti mbuka ipele ipoti nipsika neto Sata nende ya buya nekoso mto mta kaboni halaganda kusawale nito mso kampungo Shaya mbaye kakasha ebe mchili lonya kanyoba bisa wanyago sa ofele senya bas Chiba mbele nganza ala naba wetu nindo mfuwa kalondi Nisambwe mbuto mko manzo kwa tupo kampungo sulundi Sem kam tsungule mpange nibonga ikumtakathe lethe tholo musu foka ngami kwazi umtakazi ulondi ntombe bungwa semnalazi kuhlabiya zifoka mthethe mancadini shatini umfoka mpungo sinonqeba umtakazi moka ncamalala ubo sibhawa umfoka qimba mpange nomkati foka kanile kumthulu zinosineka kuphilana umphele zifoka mpungo Dorazo Bush and Tarazami. I know a chamber and kids of Fakamba, the Bamba Pelagala Sandia, and also the news of Zalum Kalaman and Zalum Kaman. Belongs to Chile, but there's our television salam, so as a machine and a Monday. But I will go to the Nugala for a much and the film for a touch of pants and tongue. But I will go past the Kalamet to Lumpo to Zumbi and others to Pumas in Lumpom going to pass and sing Romacho. Womshin Loka, Makati Africa, Yanko Kitchi, Mama Shah, and Akona Makala. Before I tell the watch of Oas I was on the moon. In the Hompa Palama Palana Palamas, but Salama was a lot of soup and Salama. Sweet, say, I am the same thing. Which is a much is the Cosmopol, much of Monte, no Telezona Samana Mata. My father and I demand that we match on Pumis go. What's the Cosmopol? But I change my beer, who sinks there, Belton, a real Pumikan, a gentleman from Western Yanji. What you must have a chamber, present to Mutu, Makata, and the latest. Belong to a window. To Falam, you seem by the Lesbon, by two and seven, I come on a Palata, Makata, Cabana, the Mafia, but in the Hompo to a I'm going to go to the hospital.